Iyi mwumva na radio y'Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio y'Ijwi ry'Amerika murayumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 93.3 naho ni mu Rwanda ikarongi. Mu Burundi Ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura ni kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Tubutse ko mwanasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Muri uyu mwanya hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumvaho muherereye hose ku isi. Ku buhanga bw'ibyuma abarimo kumfasha muri iki kiganiro ni Cornelius afatanije na Nadia Taha ari bwakire telefone zanyu mu kanya. Ni ikiganiro rero muri isanga ikaze mwese kuri radio yanjye. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika nongeye kubaha ikaze kandi mwese kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Uyu mwanya murasangira n'abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika amakuru y'iwanyu. Amakuru ki rero aho iwanyu? Niki mwishimiye aho muri? Niki kibahangayikishije? N'izihe mbogamizi murimo guhura nazo? Ibisubizo mwabiboneye? Mbese muri rusange ubuzima bwifashe gute aho muri? Uyu mwanya rero nuwanyu, muduhe nomero zanyu tuze kubahamagara. Ikaze mwese kandi mwakoze cyane mwe mwamaze kuduha nomero zanyu kuri Facebook. Abandi namwe mwifuza ijambo, mwifuza kugira uruhare muri iki kiganiro, muduhe zanyu hanyuma tuze kubahamagara. Muri aka kanya rero mu gihe dutegereje guhamagara umwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika ngo tumuhe ijambo, nimwe mwumva indirimbo Listen to the Radio ya Don Williams.
I guess as a lover I have a ways to go. When someone wants you, they should just say it so. You'll understand if you'll take my hand, then we can dance real slow to something on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. I try to find a way to explain to you what's on my mind and not sound so plain to you. But you realize if you close your eyes, the feelings my words can't show, they're playing on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. The words I'd say,
sound is real. The songs they play, that's how I really feel. So listen to the radio. Listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it.
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi nkuko nabimbi babwiye dutangira ikiganiro ni umwanya wanyu wo gusangira nabandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika amakuru y'iwanyu ku murongo wa telefone dufite Cyril Muvunyi wiriwe neza
Baraba neza
Yego yego ibwira batwumva
uherereye Nako kuvuga mwese na kubera ya mpamvu
Oya Oya na narabikwemereye iki nta cyose No
Mama cyamute
Turaho turaho Mwebwe saho ngaho
Yo natwe turaho tumeze neza ariko kazuba turi nako pe kandi kayonza Zuwa ya chae, zibarikele kato hundi mura ya masaha mroku kwa chenda kwa wadudu Uta nje nishiri mbuto mvutakanu ngo Wangu inye nevata nje kuhishi na mwuku jira mingiri za isame mwari kuhona Kachije ndi zuwa rila chae
Kwe niri che ya nabugo hajie guta njira guko njari kwa hame haracha mezenez
Nyevge mvrila Washington mvrila kwa
Oya nta mvura igwa hameze neza nta harakazuba ubu turacyafite ubushyuhe bumeze neza ntabwo hakabije kandi ntihanakonje ubu turacyishimiye ubushyuhe imyaka rero mwashyize mu murimo ubu ngubu ndavuze ngo bamwe mwamaze gutera imyaka kugira ngo imvura izayisange mu butaka
bashyize imbuto mu butaka barangije bamwe barimo baratera abandi barangije gutera kuko ubundi twe tumenyere yuko wenda nko muri uku kwa cyenda imvura igwa cyane ko yanagiye kare yagiye mbere rwose ibyinshi twatangiye kare ko mu mbere z'ukwa kane cyangwa mu ntangiriro z'ukwa gatanu urumva rero hashize igihe twibwirwa yuko wenda imvura izatangira kugwa nko mu kwa munani ariko rana amatariki yakomeje kugenda nyine nta mvura ariko ibice bimwe na bindi nyine bari kubasha kubibonaho ni wenda muri Kigali no mu iragwa ahantu hamwe hamwe kuko uraganira n'umwaka kugira ngo muri aka gace imvura yaguye watekereza ko aho uri intwari iraha kumva nyine ni ibintu bidasobanutse ariko nta kundi byose bigengwa n'imana
yego hanyuma ni ibiki murimo guhinga ubu ngubu ni ihe myaka mwateye muri kino gihe murimo gutera ihe myaka muri kino gihe
muri kino gihe inatumiwe amasaka ibigori gutera imyumbati n'ibishyimbo ibyo bihingwa kenshi biba biri inahanyine yabyiganje nyine muri kino gihe duhinga
umusaruro uheruka se wowe uri wagenze neza ndabuze ntumusaruro w'ubushize wari wari umeze neza cyangwa hari ibibazo by'inzara
telefone ntabwo iri kuko iri gukora neza ntabwo ndi kumva ngo gucika dorika
yewe nge ndimo kukumva rero navugaga nti
ntabwo ndi kumva keretse ni mungara wa kumurongo ntabwo kuri muri telefone ndi kubumva
reka bakugarure ku murongo nge kumvugana na Habimana Habimana uranyumva?
Ndakumva neza cyane.
Yego yego urahura hagana hehe?
Ndiyabundi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya aho bita mu Gasharu.
Hari makuru ki rero aho ngaho mu Gasharu? Mu Gasharu hari makuru ki?
Mugasharu ndabona ari akazuba kiriwe Mugasharu rwose ameze neza nta kibazo kandi n'amakuru yaho ni meza nta kibazo
ni meza Niki mwishimiye saho ngaho mufite murusha abandira ari kwakundi mu Kinyarwanda bakubaza ngo muraturusha iki?
Cyambere ni umutekano bya buhoro. Kuko umutekano hari n'ibintu byose biba bihari. Icya kabiri, ndabona abantu aho bari hose barishimye kandi baranezerewe, bigaragara ko bafite amafaranga.
Amafaranga arahari mwebwe?
Ndabona rwose bishimye, bashobora kuba bafite amafaranga, ariko byaba bikunze barayafite, kuko ntawicariyeho. Ntawicariyeho, ndabona buri wese afite icyo acigatiye.
Mwese murakora ibikorwa by'ubucuruzi se aho ngaho?
Turakora ibikorwa by'ubucuruzi.
Ifaranga iyo ryabonetse abantu baba bishimye ku mugani wawe?
Ntabwo baba kutishima cyane cyane ko hari imirimo bamwe baba bavuye kubera ko hegereye ahantu babugira amatafari, baba bavuye kubuga amatafari, byaba bikunze n'abayaterura abayasakira mu modoka baba babonye amafaranga.
Nari ngiye kukubaza imirimo ikorwa aho ngaho iyo ariyo none, uwo kubumba no guterura no gupakira ni umwe mu bihakorerwa, ibindi ni biki?
Cyane cyane iyo mirimo ni ibihakorerwa y'amaboko, ariko nawe baranahinga, usibye ko mbona bamwe bari no gusekera, abantu bahinga bafite udusambu bahinga bari no gusekera.
Ndumva iwanyu aho ngaho bimeze neza.
Ibintu rwose ni umutekano, nta mahoro.
Nuko. Niba hari ikindi wifuza gusangiza abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo na none twongere tugarure Sirira?
Nta kindi kidasanzwe, gusa numvaga nishimiye kuvugira ku Ijwi rya Amerika.
Yese witwa Habimana ndubundi? Aho abantu bakumenye inshuti zawe?
Nitwa Habimana Jean Marie Vianney, bakunda kwita Bakame, ariko iwacu ni Kirehe. Nuko nkorera inaha i Kigali.
Hanyuma se kuki bakwise Bakame?
Iwacu ni Ikirehe mu murenge wa Gahara.
Suhuza bene wanyu bo mu murenge wa Gahara rero? Suhuza bene wanyu bo mu murenge wa Gahara barimo kukumva muri uyu mwanya?
Reka tuze mushiki wanjye bita Clementina Mukanda yambaje, nasuhuza na Nyirandihoreye Joseline, nasuhuza n'umusaza bita Bucengu, nasuhuza n'abantu bose ndetse bari hariya mu mudugudu wa Gasaka no ku Kabeza n'abantu bita mu Gasasa, nasuhuza Gitifu wa Muhanga bita Akizimana Jean Bosco.
Twizere ko babyumvise kandi bazajya nabo bumva Radio Ijwi ry'Amerika. Ndagushimiye cyane.
Oya, nta kuntu baba batari kubyumva kuko bakurikira Ijwi rya Amerika cyane.
Harya ngo kubera icyo bakwise Bakame?
Iryo zina n'uwo mvuze Bucengu wari imise. Aho byaturutse, kera nkiri umwana papa Gihari atarapfa, hari ukuntu bazaga kunywera mu rugo inzoga, noneho nkiri umwana afite nk'imyaka 3-4 antuma igishira cyo kunywa itabi, noneho mu gutwi ndamwongorera ndabona ati nanjye uransomya, ahita avuga ngo wa mwana uri Bakame, none ryabamamerera nankurije mfite imyaka hafi 40.
Nuko izina ntirikujeje nibyo? Ariko yaraguhaye se cyangwa yarakwimye? Icyo gihe yaraguhaye agusamejeho?
Ntabwo ndi kukumva neza, biracitse.
Aho imirongo yacu si yimeze nabira? Ndabibaza ko ashobora kuba ari imirongo yacu hari, kuko twe turabumva neza.
Rezo zanze.
Yewe. Sawa, reka tukureke, reka ndebe ko noneho Sirira we atwumva muri uyu mwanya. Sirira ngo wagarutse? Reka tukureke Jean Marie, urakoze cyane, reka tuganire na Sirira. Sirira uranyumva?
Nagarutse ndi kubumva.
Ariko ikibazo wari ufite rero, numvise na Habimana nawe yavuze ko agifite ngo ntabwo arimo kutwumva, kandi two turabumva neza cyane.
Ubundi hari uburyo mujya muduhamagaramo binyuranye n'ubu ngubu, nyine iyo bidakunda gucika.
Nda ubwo ndavugana mukanya na Nadia twumva icyo dushobora gukora kindi. Nuko hari amakuru wifuzaga gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Nari kuvuga yuko nyine muri kino gihe guhera kwa mbere nyine twatangiye nyine amashuri abana bari kujya ku mashuri, urabona yuko imitwe y'ababyeyi bayashyushye bashaka ibikoresho ibiko byangombwa nkenerwa nyine by'abana, ariko iyo urebye ubona no ku isoko kuko n'ibikoresho nyine birahenze bihagazeho cyane.
Ese ubwo ntabwo umuntu yajya abigura nka mbere bishoboka ko biba bihenze cyane, yenda kuko ari mu gihe cy'amashuri nyine agiye gutangira, wajya bigura mbere ntabwo byamufasha agatanga nka makeya?
Yego birashoboka, ariko uravuga uti wenda niba abana bafunze, uravuga uti abana bazafungwa, niba bafunze na mu kwa karindwi bavuga ngo mu kwa cyenda kera ayo mafaranga avuze n'ibyo bikoresho nakabaye ndi kuyakoresha ibindi bintu byunguka, cyangwa se hari n'abashobora kuba babikora ariko ntabwo aba ari benshi, ariko uko biri kose ntabwo igihe ihenda ry'ibikoresho abanyeshuri igihe bafunguye ntabwo bishobora kuba byabura.
Babonye
ariko hari ubusabe bwigeze kubasaba
harya mbwira byari iki?
Nari nabwira bagenzi bawe ariko ba Diane babwira ni kukira kiganiro kijyanye n'ubushita bw'igende kuko yumva ibyo muri bagikora mu Kirundi gusa batumira Abarundi mu myandano nta munyarwanda bashaka kuba batumira kugira ngo tubyumveho no mu Kinyarwanda, kuko buriya Ikirundi kijya guhura n'Ikinyarwanda ariko harimo itandukaniro rinini, hari ibyo bavuga ntumenye ibyo ari byo rwose, nyine ukagendera mu Kigali ariko utari kumva ibyo ari byo, kuba nta kuntu mwazagutumira nk'uyu munsi wo ku wa gatatu aba ari ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima nyine, nta kuntu mwazagutumira n'umunyarwanda akazaza bakatubwira uko bimeze mu Rwanda uko byifashe.
Njye turimo kubigerageza, ni naboneka bwa tuzamuzana abaganirire rwose. Ndumva icyo gitekerezo mwarabisabye, turacyashakisha umuntu wabaganirira.
Byarekuye kandi n'uyu mwanya mwaduhaye nawo turawubashimira cyane.
Ya nawo mwarawifuje uko bizajya bidushobokera turatuba.
Mujye muduha kuko buriya ntabwo ariko abantu bose babasha kuba bamenya gutanga ibitekerezo, wenda nko kuri topiki runaka mwazanye ariko iyo mwatanze umurongo nk'uku ngufu uwo ari we wese ashobora kuba yatanga nimero kugira ngo nawe abashe kuba yagira icyo yavuga mu buzima busanzwe, ariko buriya kugira gutanga ibitekerezo ku wenda nk'uku mutumirwa byo bijya bigorana, kuko hari n'igihe ujya kuvuga barushinwe ku murongo ukajya kuvuga ikintu nk'umuntu bakwakirendereye nyine icyo kintu arakivuga kigarukaho ugasanga nabyo ntibyaba ari byo nyine.
Birumvikanaisha
mugenzi wanjye nuri mumuhaye abantu mumuhaye akanya ko gusuhuza.
Nawe urifuza gusuhuza se?
Ariko ngenzuza muri rusange ntabwo najya kurondora
abantu. Nta kibazo rwose
iyo tuje. Ndasuhuza Nadia taho umunyarwanda kazi akaba ari umurundi kazi kuko arimo aramenya ikinyarwanda.
Suhuza na Cornelius bari kumwe rero, ari kumwe na Cornelius nawe musuhuza.
Ntabwo ndamwumva.
We ari inyuma y'ibyuma niwe urimo gukora ku buryo amajwi abageraho, naho Nadia arimo arabahamagara.
Hanyuma muzagerageza uburyo iki kiganiro kizajya kiba live byibura binyuze kukubona wowe ukuntu uri umubyeyi mwiza n'abandi nagiye mbabona, ariko mujye mugerageza uburyo kimwe azagishyira mwazajya cyazajya gikomeza gutambuka live kuri Facebook.
Wambonye he hari?
Twagiye nigize kubikoraho
twari turimo turabiteganya, ni uko tutazi igihe bizabera. Wambonye hehe?
Ari umutumirwa mbigeze gutumira rwose araza ari live nyine tubona ni byiza. Namwe mubwire ngomba abariko muzagakomeze nyine akaba ari sawa nyine ku buryo bwibabugaragara tubumva tunababona byaba ari sawa. Hanyuma ndatashya abantu bose baba bari kumva radio ijwi rya Amerika aho baherereye hose mu mpande zose mu mpande z'igihugu n'ujya wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu bose ndabatahije ababa banzi cyane cyane hanyuma natashya abantu bose batambuka kuri izo mikoro barimo Fidel Niyongabo bose ndabatahije abanyamakuru bose na Karekezi uyoboye uyobora iki kiganiro
ni uyobora iki gisata ku mugani w'Abarundi serivisi y'Ikirundi n'Ikinyarwanda yego umva rero Nadia yarambwiye ngo buretse kugenda Nadia ngo aragusuhuza cyane ngo aragukunda cyane hanyuma ngo agiye no kugushyiraho ngo akaririmba ngo akaraka gutuye ngo agiye kugushyiraho nakaririmba ngo agutuye
Ndiye bona kumubwira ibintu byo mu Kinyarwanda bikamuyobera. Ahita mubwira uko bivugwa.
Nago Ikinyarwanda nuko ugerageza akakivuga kugira ngo indirimbo agiye kuguha ngo yitwa Love Me Jaja. Ngo naho ubundi ubwo najya nkurangire nushaka no gukurikira ibindi biganiro by'ijwi rya Amerika hari ubufatanye dufitanye na Flash TV mu Rwanda naho tubagezaho ikiganiro cy'ubuzima ubwo nuyijya ahubwo uzagira uzambonamo naho cyitwa bungabunga ubuzima
abantu babonye ngo nta wirabura uhaba
umvare ariko sinjye nawe uri umunyarwenya koko
murakoze cyane kandi babona umurongo
yego urakoze cyane kandi ugira ibihe byiza
ugira umunsi mwiza natwe tugira umugoroba mwiza
yego ubwo iyo ndirimbo uyitega amatwi rero mu kanya ngiye kubanza kwakira undi uri ku murongo ngo ni yego urakoze ngo ni Benevence ku murongo wa telefone turi kumwe nande
alo
mbwira izina ryawe Nadia yambwiye niba ari Benevence uratwihanganira
Yes, birakemuka rwose bikajya mu mujyi kandi rero ikarongi kirinda tumeze neza dore ko mwana duhaye n'umurongo twumviraho rwose mbere twarabaye twariswe n'agahinda ariko ubu ngubu noneho ubu turakeye ku mutima
nuko
kuri kino gihe rero ubu ngubu twebwe icyo tuba turi gukora tuba turi kongera gusubira mu murima tubura kubera ko ubu ngubu ni naho twinjiye mu gihe cy'itera cyo gutera imyaka ariko ikibazo kiba gihari ni ikingiki kandi kiba kiri ahantu henshi
ni ikihe
mu by'ukuri urabona ari amakampani atari ifumbire mvaruganda mu mudugudu tuba dufite abajyanama babidushishikariza nkatwe baturage tukabyitabira ariko twamara kubyitabira tukiyandikisha raporo zikagenda yamara kugenda zatubura cyangwa nkunganire nk'uko babidushishikariza ugasanga ifundi bitinze kutugeraho none iyo itinze kutugeraho twebwe nk'abaturage urumva igihe cy'itera kiba kidusiga uko umunsi ugenda biba kudusiga biba byagenze bite ko baba babwiye abajyanama b'umudugudu ngo babidushishikarize tukiyandikisha mbere igihe cy'itera cyagera ifumbire tukayitegereza tukayibikaza imicagihe n'ubundi igihe cy'itera kiri kurangira ugasanga twebwe abaturage ntihandi tuvuye mu gihombo ntihandi mu by'ukuri kandi nta kintu tutakoze cyegera nazatubariza nkatubura cyangwa nkunganire ikareba ukuntu n'imifumbire yazajya itugeraho mbere ugatura mbere ibyo bibazo byose byo kugira umusaruro mukeya ngire ngo byagabanuka
niho ushubije ikibazo ninjye kukubaza ninjye kubaza mwiyandikisha hakiri kare ku buryo bituma abo bantu baba bafite ilisite y'abantu bakeneye ifumbire ku gihe ku buryo nabo bayishaka kare cyangwa hari aho bizarira ariko ndumva wambwiye ko bamwe mwiyandikishije kare n'ubu ngubu bibabayeho cyangwa ni ikibazo kigenda kigaruka mu gihe cy'ihinga
ikibazo kigenda kigaruka wenda hari igihe bashobora kubikora wenda nko muri sezo ariko bene bayikora ariko ugasanga nari n'ikindi gihembwe biragarutse icyo gihe umwazatubariza tukumva aho biba biri gucira kuko igihe cy'itera cyangwa se ugasanga ibiciro bimwe ugasanga nka hano wenda niba uhazi nka hano wenda wenda nk'umuhanga dapu wenda iri kugura 700 kiro ariko wajya nko ku Kibuye ugasanga iri kugura nka 600 cyangwa 500 kandi aba ari kampani icyo gihe biba byagenze bite
sinzi ubwo wenda mushobora ubwo ndibaza ko n'ababishinzwe cyangwa se n'abo batanga ayo mafumbire cyangwa n'abakora amalisite niba hari abarimo kutwumva uwaba afite igisubizo yatuhamagara tukamuha ijambo nawe akatubwira naho ubundi ndibaza ko bishobora no kuba biterwa n'ahantu nyine niba hari transport kuva ahantu runaka ugezayo ifumbire cyangwa ibindi mamukeneye bishobora kuba ibiciro bishobora guhinduka simbizi ariko uwaba afite igisubizo yatubwira
yatubwira rwose tukareba ko iki kibazo cyakemuka kuko urumva ni ikibazo kigenda gifata indi ntera kandi umuturage aba yateguye umurima kare ikiba gitegereje ni ifumbire n'imbuto kugira ngo dutere kandi kuri kino gihe ibintu byo guhinga bya kinyarwanda wowe na kera wawezaga n'ibigori ukagenda ukacyumya wicara umeze ukaba ari cyo ugira imbuto ariko ubungubu harajeho iriya emupeka cyangwa se dapu cyangwa jire n'ubundi uramutse uteye nayo yagiyemo nta kintu ushobora gukuramo rwose
hanyuma uri Karongi ahagana he aho uvuga
Karongi ikirinda mu murenge wa Murambi mu murenge wa Murambi mu kagari ka Nkoto
akagari ni iki
akagari ka Nkoto
Nkoto ubwo twizere ko muzabona igisubizo nihagira abifuza kubaganiriza ubwo bazabageraho hanyuma muvugane kuri ibyo bibazo mufite reka ngushimire cyane rero
bwenzeniye
ku murongo wa telefone ndumva dufite na Fils urahari
mwiriwe
urahagana he
mbo mu rugo ni Gicumbi mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba
uri Byumba ahagana he
mu karere ka Gicumbi umurenge wa
nuko aho Gicumbi hari makuru ki rero
ntago uyu munsi ndiyo ariko amakuru yari ahariho nta kibazo cyari gihari turashima Imana akavura karaguye abahinzi twatangiye guhinga turimo turahinga tugiye gushyira imbuto mu butaka
mwese hari akavura murimo kubona ko hari abavugaga hari abavugaga ko batangiye gushyira mu butaka ariko nta mvura
kureka imvura irahari ubundi iri kugwa gake gake ikagwa rwose uko bisanzwe iri kugwa nta kibazo
nuko ni byiza ubwo muhinga byinshi rero kandi muzeze ku buryo mwasagurira n'abandi aho imvura itarimo kugera
tuzahinga imana n'ishyiramo umugisha tuzasagura nta kibazo dusagure n'amasoko nta kibazo
imigisha izaboneka kandi izaboneka ari myinshi
imigisha izaboneka yego nta hamwe n'imana birakunda
byose nta kidashoboka
rero ndabakunda cyane nkunda ikiganiro muri isanga ndetse n'iby'umwihariko nkunda ijwi rya Amerika cyane ariko harakana nshaka kugira ngo mbasabe urabona kiriya kiganiro agasaro kaburaga ndashaka kugira ngo mumfashe natwe dufite umuntu duherukana muri mbere ya 94 ariko nabuze uko nabandikira ngo nabuze uko mwamfasha nabone uko mwamfasha byibura namudufashe gushakisha ni marume wanjye nta nubwo njye nanamuzi ariko umukecuru ajya yicara akavuga ko umwana we nawe yabuze mbere ya 94 twashaka kugira ngo nashatse uburyo nahuza umukecuru nawe ngo arebe uko byibura yahura n'agasaro kabura hagatiwe yura sinzi ko mwadufasha kugira ngo akazavugana na uriya mugabo ugikora noneho uko bashaka ako gasaro wenda Imana idufashije hari igihe nawe yaboneka
birashoboka umukecuru afite telefone
umukecuru nta telefone afite
ubwo noneho yakunyuraho noneho
nukoresha yanyuraho yakoresha iyanjye
uretse ko ushobora no kwandika ushobora no kutwandikira hanyuma ugatanga amazina ye nabyo bishobora kuba byakoroshya akazi cyangwa se bikagabanya n'igihe ukandika ukavuga uwo ushakisha n'amakuru umufiteho wenda niba mwibukaho yaburiye aho avuka ibintu nk'ibyo ngibyo ku buryo utanga amakuru yatuma na Venista ashakisha kamenya nuwo bavuga n'uwariwe
nabandikiye kuri ya konti yanyu ya Voice of Africa nani
ijwi rya Amerika
noneho ntawacaho noneho nkabaha amakuru afatika mukazadufasha
cyangwa ugatanga inomero yawe ubwo ukayiha Veniste hanyuma akagira akaza icyo nzi ntabwo nahamya ngo yagufasha mu gihe runaka kubera ko abantu ni benshi cyane bisaba kandi bisaba ingufu urabizi bisaba ingufu bigasaba n'igihe cyane
n'ubwitange rwose turanamushimira cyane kuko njya numva abantu baba bahuye nabo baburanye nkumva ibyishimo baba bafite nkavugane rwose ni ukuri mujye Imana ijye mwongerera umugisha umusabenge ku giti cyanjye n'abandi
urakoze cyane akora ibyo ashoboye byose yagira amahirwe nyine nk'abo bantu bakaboneka urumva ntihabura kuba ibyishimo nyuma y'imyaka myinshi cyane abantu baraburanye cyangwa batazi niba bakinabaho
bagomba gukora ibyo nk'umuntu Imana nayo igakora ibyayo nta kibazo rwose tukayimushimira turabakunda cyane rero kandi kuraje rwose
natwe turabakunda mukomereze aho kandi umunsi mwiza
umunsi mwiza namwe
yego reka rero dukomeze na ka karirimbo Nadia yijeje Cyril Muvunyi namwe mubonereho mukomeze kuryoherwa n'ikiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika.
So fresh, so clean, love me in and out, I'm feeling lean, and I'll be down now, anytime you call me, I'll be down, I'll be down, because I love and I love and I love and I love you only, because I love and I love and I love you only.
cause I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly with you, fly in the sky in the night. Hold me in your arms and your love and your light. I'm on your wave right now. I'm on your wave right now. No, got me leaving softly. Yeah, yeah. Love me judge, yeah.
Love me tender.
You know your love turn me up like never. Anything you want and I'ma do whatever. Because I love and I love and I love and I love you only. Because I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly, fly in the sky in the night. Hold me in your arms and your love and your life. Up like never. Anything you want and I'ma do whatever. Because I love and I love and I love and I love you only. Because I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly, fly in the sky in the night. Hold me in your arms and your love and your light. I'm on your wave right now. I'm on your wave right now. Love me tender,
love me judge, love me tender,
love me judge, love me tender,
love me judge, love me tender,
love me tender,
love me tender, love
me tender, love me tender, love me tender, love me tender, love me tender, love me tender,
love me tender, love me tender.
Radio y'u America hi Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ni radio yanyu ikiganiro muri isanga tubibutse ko iki kiganiro mushobora kugikurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com abari Kigali mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi abari mu Burundi ijwi rya Amerika muraryumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 48 n'ibice 9 ikisoro dusubire ku murongo wa telefone turi kumwe na Kingston uranyumva
yego muri na Kingston yego alo
yee komera urahagana hehe
yee tugana mu kare karwa mu Rwanda
no kumeze mute
Ibibazo byinshi bya politiki biri hagati y'akarere biri hano mu karere hagati y'u Rwanda na Congo urabona niyo ibiryanye n'ifungwa kariti y'imipaka bituma imihahiranire y'uturere twose imihahiranire n'ibindi bitagenda neza ugasanga abaturage ntabwo biri 100% mu kugenda neza niyo mpamvu bavuga ngo bigakiye gake
birumvikana ko mwebwe ubwo mwa nimusanzwe munambuka imipaka mukajya guhahira hakurya no hakuno
yego
no kwihangana buri yego ndabyumva no kwihangana buri ibibazo bizashyira bikemuke hanyuma mubashe ubuzima bwongere kuba nkuko bwari bumeze mbere
oya turabizi bise yo gutwamo kwize kandi izuye ko nacyo diplomasi yakiri hejuru bagiye bafaga ko communication ante y'Rwanda nako ngo ku buryo bigenda bizagira neza ku buryo umutwe yazisanga kugira ku kintu cyo kuba none twamuka muri kongo dukoresha amajuta nk'uko kera byahoze
yego nicyo tubifuriza natwe yego no muri inshuti zacu turabakunda ntabwo twabura ko bifuriza ibyiza
oya natwe turabakunda kandi se kadutanga ibitekerezo byacu bifite kwizi bya mikara byacu dukeneye rukundo
no hari ikindi wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika hari ikindi wifuza gusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika mbere yuko nakira undi mukunzi w'iradiyo oya niba hari icyo wifuza ikindi wifuza gusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika niba hari abantu wifuza gutashya umwanya ni uwawe
murakoze kumuha umwanya wo gutashya burya iyo ijwi rya Amerika ziba amaze nk'aya ntabwo tuba twirengagije n'imiryango yacu biri hirya no hino wenda mu tundi turere bitandukanye mu gihugu cyangwa se no hanze yacyo ariko igikuru nifuzaga gusumba na gutashya ni ukuvuga ngo kubera ko tuzi neza ko twicuruza amahirwe menshi arigisha mu gihugu turifuza ko kwestiyo de politike ziba nkeya gusumba kugira ngo abaturage b'u Rwanda dukomeze kunezerwa nk'uko namye ko leta y'u Rwanda twifurije umunezero icyo cyifuzo mfite kugira ngo ni ubuhahirane bw'imipaka bugiye neza kuri natwe dukomeze kubaho amahoro kabisa
yego
mbona tajyaga natakaga abavandimwe banjye bari Tosani Province ko niwo nkomoka bose aho bari hose babyumve ko mbatahije ndetse ngatashya n'umuvandimwe dukorana akazi bita Eliya murakoze cyane
urakoze nawe Eliya akurikira radiyo Ijwi rya Amerika ku buryo yaba akumvise ubu ngubu
Eliya nawe ndabizi ko amasaha nk'aya saa kumi n'ikiganiro baramusansubiza kugikurikira no kucyumva nzi neza kuba aka kanya nawe ateze amatwi radiyo nzi neza ko yanyumvise
yego ariko mujye mutubwirira n'abadamu rero n'abakobwa bajye badukurikira mu bantu dufite harimo bake cyane
ubanga mu kiganiro nta agenda irimo
rwose mujye mugerageza kuko nabo utekereza ko navuganye n'abagabo ariko nta mudamu cyangwa umukobwa wigeze azamo nabo rero rwose mujye batubwira ntibakiheze
mambo nini ya ndio kwikiri ariko tutaza kugira tantiza cyo kugira ngo batige kwenda kuko atari cyo cyawe atari kibazo n'abagatinye ko ngamo bacha mu kinde
murakoze kuza bidufasha mu rwose nuko bifurije rero ibihe byiza
yego namwe twifurije ibindi
murakoze twakire noneho ambasaderi Nduwimana Ndwe uratwumva urahagana he?
Karamu ndiro ndimerere y'urukundo mu Rwanda.
Ko hari ibirimo kwisubiramo.
Irusizi.
No. Irusizi hameze gute? Mumeze mutahunga. Nuko na telefone yawe ndumvise itangiye kumera neza hari nuko amakuru ki wadusangiza saho ngaho Rusizi
bo makuru ni meza tumeze neza tete ki kibazo dufite ngenda kumva neza
ni ikibazo kihe mufite
bo ikibazo ni cyo kwa mutwa nyine n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi tutabasha kwambuka umupaka
hanyuma ni uguhahirana no mu Burundi no muri Kongo se cyangwa ni Burundi gusa mwegereye
bose harafunze
yego
bashobora kuba ababishinzwe bashobora kuba babirimo kugira ngo imipaka izongere ifunguke. Ingaruka byageze zingana gute?
Ingaruka za mbere ibintu byararenze ibisongo by'umwihariko ntushakoraga ibintu byiza nyine tugakura imyenda tugasitokeza ibintu tukabishorayo tukabona amafaranga ariko ikiro cy'ikintu nyine cyaguraga igihombo gishobora kuba kigura amagana abiri kubera kikagira amagana
twizere ko bizageraho bigasubira mu buryo mukongera guhahirana nk'uko byari bisanzwe.
Byaba byiza rwose byadufasha natwe mu iterambere.
Ubu se mwebwe mureza imyaka ihagije aho ngaho ku buryo mubitse ibyo mwashoboraga kuba mwakwambutse umupaka?
Birahari byinshi bishyimbo imyumbati biba bihari byinshi keretse n'ibi myumbati irahera cyane n'ibikinsi.
Ubu muri no mwihinga imvura iragwa aho ngaho mwebwe?
Imvura iragwa cyane kuko twegereye
amashyamba.
Urumva iragwa cyane.
Yego nuko ndumva mumeze neza. Ikibazo ni icyo ngicyo cyo kuba mwahahirana.
Ubwo nta kindi kibazo se tumeze neza, ibindi umutekano urahari mbonye cyaba cyane nta kibazo, gusa turabakunda cyane ijwi rya Amerika kubiganira sinyanga.
Natwe turabakunda. Niba ufite akanya cyangwa niba ubyifuza wasuhuza abavandimwe bawe bashobora kuba bari hakurya y'Akanyaru mudaherukanye cyangwa n'abandi?
Ndagafite nta kibazo mbo hakurya y'Akanyaru by'umwihariko i Burundi dufiteyo umuryango twahuranye nyine cyo twabonana bose nyine wumve ko ndasuhuje n'abavandimwe bange papa na mama bose baba bakurikiye na bose ndabasuhuje na bakuru bange
bose. Bakuzi ku izina rya ambasaderi Nduwimana cyangwa hari ayandi mazina bakuziho ku buryo bamenye ubashuhuje uwo ariwe?
Izina wanjye cyane ni Nduwimana Paraside.
Nduwimana Paraside,
yego.
Ok, Paraside rero Nduwimana, ugira ibihe byiza, urakoze kandi.
Murakoze cyane.
Ni Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tubashyireho akandi karirimbo hanyuma mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi ry'Amerika.
Hey, we're making it with no casting. Making more money. Ibyo kurukundo rutakibaho namahombu. Ngone gache gache agasigaye ngone gache gache. Okay, mse. Kwemere barura karura natwa karura tukamire. Reka nono.
inside energy keeps chasing. Nibwo mbona urukundo na energy zarwo ziva kumana kuko n'umuntu ngisimba nabibasha reka da.
Time ya Ivan Buravan twizere ko ibashimishije. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakira ndayishimiye. Wiriwe neza.
Por favor, déjeme hablar. Escúcheme por favor. Te mande la persona que es encargada para que
ndayishimiye uranyumva.
Lo que usted tiene que mandar. Pero usted ya se le va a dar de baja.
Ntabwo arimo kutwumva, sinzi ibyo arimo. Ndayishimiye. Turaza
yo he hablado con usted y me dijo que vivió este año.
Y se le di, no señor, en ningún momento.
Ndayishimiye, uratwumva?
Eso es falso.
Usted me ha dicho que todo este año, bueno, yo me fui.
Reka turebe ko hari undi uza hafi kugira ngo tuganire muri iki kiganiro twabahariye umwanya wanyu kugira ngo mutugezeho amakuru y'iwanyu. Mukanya turagaruka. Murongo wa telefone hano kuri Radio Ijwi rya Amerika muri kiganiro muri isanga turi kumwe na Braka. Izina ryawe ndivuze neza?
Izina ryanjye si kimwe kuri vuga kubera ko ari kuri radio.
Ne. Nta kibazo. Urahagana hehe?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura ariko muri Kamenge ku ibarabara rya 15.
Ne, ku Kamenge meze mute?
Mukamenge tumeze neza ariko ikibazo gihari nyine ni cya kindi bijyanye n'ibitoro inzoga zirabura. Muri ino minsi nayo turibada none ko kera yahoze ikora inzoga zitaboneka hose mu gihugu. Ubu se yabuze ubushobozi bwo gukora kugira ngo abarundi babone inzoga bose, hari ikindi kibazo kiba kibitera.
inzoga uravuga ntazihari cyangwa zirahenda kubera ibito
inzoga ntazihari kandi nubwo tubonetse zirahenda rwose
hashize igihe kingana iki se mwarazibuze
harashize igihe kinini cyane nk'amezi agera kuri atanu
ariko izo mukeneye murazibona ariko ushobora kuba barashatse kubagabanyiriza kugira ngo mumwenyeye
ya ntabwo tuzibona kubera ko hari bamwe abantu baba bafite amahoteli baba bafite amadina muri buraro ugasanga bagiye kurondera nk'inzoga ku mamega cyangwa ku madepo bakayabura kandi basanzwe bafite amadina
bababwira ko ikibazo ari ikihe
nta kibazo na kimwe bavuga ahubwo bakubwira nyine ko munsi inzoga zitaboneka
ni kwihangana kuko ntabwo nzi ikibazo uwo umuntu yakibaza ubwo ni ukuvuga ko bakora business z'inzoga batakibishobora ndumva umuvandimwe w'i Bujumbura mu Kamenge telefoni yicitse reka noneho twakire Frank wiriwe
miriwe neza madame
yego urahagana he
mu teritwari ya Nyiragongo ni ku birometero 16 n'umujyi wa Goma aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo
nuko mumeze mute aho ngaho
aha tubaye mu buzima butari bwiza cyane bitewe n'inyeshyamba z'iterabwoba za M23 zishyigikiwe na leta y'i Kigali ziri kuzana umutekano muke hano muri aka karere ubwo impunzi turiho nabi muri make mbere ngushimba mbashimiye radiyo muri rusange ku mwanya muduha kugira ngo tuvuge ibyiyumviro byacu mbere kwanza maje kubashimira madame
murakoze nawe kuba mudukurikira nuko
muri make twabatuma kuba nabatuma kuri nabatuma ko umwe muri abanyamakuru babigize umwuga iyo mukora nka bino bigana amamuzi impamvu yabyo muri make leta y'i Kigali ihakanaga yivuye inyuma ko idafashaga M23 ariko twebwe abaturage tugenda ahari guverinema tukagenda n'ahari ahinyeshyamba ziri ifite ikarita ubwo nagiye muri Congo ugendaga hose bakoze uvuye ukavuga ngo njye gushaka ubuzima njye gushaka akazi guco kugira ngo abana bajye cyangwa se ibintu bigiye guca na guca niyo mpamvu ariko tuzi ukuri muri make iyo urebye ubona abasirikare bari hano ari abanyarwanda uri kuvuga ururimi rwo mu Rwanda kubera ururimi rwo mu Rwanda n'ubwo hano muri Congo biratandukanye kandi n'inyambaro ziratandukanye noneho tukabasaba radiyo mpuzamahanga ivuga donc abantu bakumva ivuga rikijana mutubarize umuvugizi wa gisirikare w'u Rwanda ko ahakanaga kandi ibimenyetso bihari ijana ku ijana iki madame munyamakuru
ariko yego barabihakana barabihakanye bivuye inyuma nk'uko bivuga kandi ururimi hari abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aho ngaho muri Congo ariko
nani madame munyamakuru ikinyarwanda ndi kuvuga nicyo hakurya mu Rwanda kiratandukanye yego turi ku mupaka ariko biratandukanye cyane kandi n'abasirikare ubu uri kubona hari muri M23 n'abanyarwanda bwite kuko nitwe tuzi abakongomani n'abanyarwanda washibura wenda sinzi aho uvuka ariko waba abantu bari ku mupaka bw'igihugu cyanyu nabo hakurya bura wabayoborwa weho
ubwo mwe muhari nimwe muzi ukuri ni nayo mpamvu tuba twabahaye akanya kugira ngo muvuge ibitekerezo byanyu gusa umwanya uradushiranye twizere ko ibyo bibazo urimo uvuga bizakemuka vuba hanyuma mukongera kubaho neza mukagira amahoro abantu bakabana hakurya no hakuno bakabana bya kivandimwe ka rero tushimire abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Cornelius na Nadia Taha namwe mwese abaduhamagaye mukaduha ibitekerezo kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mugira ibihe byiza kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi amahoro iwanyu no mubanye.